KAMI Music. Ooh,
ooh. Yeah, yeah. Mana bana.
Wanitumila kofoni Kuni uza sa kusunga pwino And that you're coming back home Nimalindila epo waila Wanilembela kosteksti Atucheta cherry gredi Oh na 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 Ufuna tipweza ne
Kozi Ine nataka ngiwa
Sundala kulipe yu
Kozi Ine nataka ngiwa
Kukona kulipe yu
Kozi Ine nataka ngiwa
Ukwani sabanji
Vela monga ni muselo Nina kukapa nikala kumatelo Hatu muvi ya nyumba enzo ni kumbusa weo Nima misinga mawaku mumiseo Nima misinga pevi ntuvenze weo Nima misinga chikondi chako Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo Mala hata na siri za kupende Ka appetite na kukana ende Nikali nikulindila If this is a game to you okay you win I surrender Ok wakua ni shashani Dawa ine chani vuto panga kopulani Ok you made your point now Please come back This no longer funny
Ine nataka ngiwa
Sundala kulipe yu
Kozi Ine nataka ngiwa